inhlupheko ngenye izinto engahlafaza ukholo lwakho, ube nombuzo othi uvuma kanjani lo nkulunkulu lothando ukuba ngibhekane nesimo esibuhlungu kanje lesi impela? Ngiqale ngibingelele ngikwamukele futhi ngoSnefresh ngingusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngiyayibuza ukuthi ekaze bengakucela ukuya uhlale phansi ujule ngenhlupheko enkulu, yebo, enkulu kunayo yonke osekwabhekana nayo impilweni yakho, le nto eyodwa lobo budlelwane obanqamuka lesa simo la wawusebutheni khona, leso simo kanye esasisho ukubhubhisa sikuqede sikuqhobozele sithi inyanga. Ngiyasibuza, ngesikhathi usabuka emumva kwenzeka lesi simo, uma ususiqhathanisa nomuntu onguye namhlanje, uyiqhathanise nalowa muntu singakafiki leso simo empilweni yakho, usuhluke kangakanani manje nokwangaleso sikhathi? Le nhlupheko yikuphi ekwenzile ekubunjweni kwenkambo yakho? Ngakube ithe kuqondisa okwakade kumazombe zombe kuwe? Mhlawumbe yakuthambisa kahle, yakuthobisa, yakwenza wakwazi ukubekezela? Yiphi legacy eyashiwa ile nhlupheko kuwena? Eyokuqala kaPetru 5:10, kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu, senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele. UNkulunkulu unale ndlela yokwenza izinto ziqonde, imvama hayi ngokwezimo eyithandwa yithi, kodwa imvamisa ngokusipaza akhe inkambo nesimilo esithile kithi, esiqinisa, esibamba ngesandla, esiphakamisa, ethulula umusa wakhe phezu kwethu, kashana esasithatha esibhekisa enkazimulweni yakhe okuyiyo eyinhloso esiphetho kwakho konke. Stop. Nebala, lokho kuyakuguqula. Ayikho enye indlela ongenza ngayo kodwa kuguqulwa yilokhu kanye. Yingakho kungaleso zathu ukuthi le nto ephula inhliziyo yakho yiyo egcina ikhanda umbono kumbe division enqala kuwe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le devotion ungayithola nge-audio ye-WhatsApp nombolo yethu ithi 067 706 0077.